Just follow the beat.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Que tu sele buka jive che papi. Que je veux te dire. Awa to ko to. Yeah 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 yeah.
Tu si si pela chape. Balin so si quizi quizi kufuna ugwe. Eh eh. Oh makama ka kakula ndipo ukaula. Life in this camp got this suzi wako fighter. Imani za kila ni kuimani kala mchota. Imani za kila ni imani za kila ni kuimani kala mchota. Imani za kila ni
Fedani deso nufuido kuwina. Yume pachifuba no kuhitati mufasa. Desa li kupela makama bondo isula ameso. Mwona batu wabengu filo kuluila. Nimbita waishiba heka nkwebe ni webo pida. Uli njanji teninga ya pita ni osa nikanga kwa fito. Umwa umetatina, umwa umetalusa, umwa umesuicide mission na filo kusendia. Loro tupa pressure tukonga mye muneta ufilo kupenda. Wipeto mchina tauli mbulumi na tauli ngiro kuwinda. Ifito tukumanje fitu fitu kosha so ufilo kuri. Mbatu kumbe tonzo fido kusenda. Apa kuchitila future pasta. Pensa jena leshe pulupo kushtef. Kolo fitu tafya chita pongo nechita meditate. Fishu pishamu, fishi fishupa, fishu chita. Eri pusho ringiro kuhipusha paba novo kwete. So salama tuisula meso. Bafu abaka kumono di punch. Baka kusendele kwena stano kupelo mtu umbi. Ulemo na kuati wale kuwa. Fakache bako strakta kuli down for yove. Mekufimba pa meso na fake trust. Kumuna kwena mumeso wa kubika ni detergent paste. Sopo Kachife kuchi. Yeah.
Sintu sisi pwela chape. Bali nsosi kwizi kwizi kufuna ugwe. Oh makama ka ukakula ndipo ukaula. Life in this camp got this uzi waku fighter. Imani za kila ni kuimani kala mchota. Imani za kila ni Zakilani kuimani kala mchota. Imani Zakilani.
They wanna see me down if you are rich, but state tawai kata picha like any balange wa nege upawa. Energy pika kupuputa wawa. Muli na fulu mwafula mapawa. Nina galwe nyanjika rapona kusi kuimana ikunta no kuiputa. Shiri mwele wa punta. Yeah, atita pame fika wakaria. Imona chita kafila kuria. Iso selo bubi figi walanda. Kusha la palo no kata kapanda. Subane tulika shafo kusunga. Tufaiti wane paka chiturika shinde wale. Samu kona ula paripisi. Why? Confusion nga file wama. Why? Kupepela popari fimo fichitika. Na risonyu kukupatika. Why? Teno mwamune fio kutikisha. Batila timweo wama mkutui. Kubafi hambo shumama nizi ya na fula ma ups and down. Batu inaka we need that crown. Kumushima katubo vya mano kutown. Kata fili buna peta you make a plan. Kulepa munaba mwa watu waka kwila kushrine. Ranchi papi.
Kufuna ugwe. Oh makama ka ukakula ndipo ukaula. Life in this camp got this uzi waku fighter. Imani za kila ni kuimani kala mchota. Imani za kila ni imani za kila ni kuimani kala mchota. Imani za kila ni
kachife kuti
ila kuti Zambia pauke.
Beats mbiki mwenichi. Bali ya mtina mshevele kwe. Aba tuko nyoko. Kiko fiku pifi wami watambi. What is beat chileke chilili. To this citizen. Get justice Zambia. Amazu tonto. Tabish. Kachife kujiri. Shneni ya mfungu representing the kingdom.
Bring the light.
This sounds so perfect. Downloaded from ilovezedmusic.com.